Et j'y ai réfléchi, il en était peut-être de même.
Nabitekerejeho, ahari niko byari bimeze mu gihe cya Noa. Noa yabwirizaga ubutumwa bumwe gusa, hari ubu butumwa. Yaravugaga ati nimwihane kuko hagiye kuzaza amazi menshi. Haje umwuzure, imvura izagwa. Imana yantegetse kubaka inkuge. Maze akabwiriza, ahari abantu babonaga bisekeje, ari ibyo gusekwa, ntabwo bigeze bita na gato ku byo avuga. Hari igihe abona yavuga ati abantu muri iki gihe ntabwo bita na gato na guha agaciro ijambo ry'Imana, baravuga bati bavuga menshi. Ariko hariho ikintu kimwe cyizewe cy'ukuri, Imana yohereje intumwa yayo mu mbaraga nyinshi n'igihamya gikomeye cy'ijambo. Ibyo si byo tubona byonyine, ahubwo n'abantu b'abanyepolitike muri iki gihe cyacu bose bari mu kababaro, bose bafite ubwoba, barabona ibiri kuba, bose bakifuje kubuza ko ibyo biba. Bakundwa, nta cyo guhagarika, nta cyo kubuza, ahubwo ibyo bikwiriye kubaho kuko ari imperuka, kuko iherezo riri bugufi ndetse ku rugi. Icyo gituma mbere yo gusenga nshaka gusoma muri Mariko igice cya 13 amagambo umwami wacu avugira hano uhere ku murongo 24. By'ukuri iki gice cyose kirahebuje, ni cyiza cyane, ariko hano mu gice cya 13 cya Mariko ku murongo 24 haravuga ngo ariko muri iyo minsi hanyuma y'uwo mubabaro izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako n'inyenyeri zizanyeganyizwa zizagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza. Ibyo ni byo avuga Daniyeli avuga, hanyuma hano akavuga ngo ubwo nibwo azatuma abamarayika ateranye intore ze mu birere bine uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera 28. Nuko rero murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. 29. Nuko namwe nimureba ibyo bisohoye muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. 30. Ndababwira ukuri yuko abantu b'ubwo kugira se abiki gisekuru batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. 32. Ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntawubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana keretse Data. 33. 33. Mumbabarire, mujye mwirinda, mube maso, musenge kuko mutazi igihe ibyo bizasohorera. 34. Ni nk'umuntu wasize urugo rwe ajya mu kindi gihugu aha abagaragu be ubutware, umuntu wese ahabwa umurimo we ategeka umukumirizi kuba maso. Nuko namwe mube maso kuko mutazi igihe nyirirugo azazira, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse atazabatungura agasanga musinziriye. 37. Icyo mbabwiye ndakibabwiye bose nti mube maso tugeze hano aya magambo yera y'igiciro y'umwami wacu Yesu Kristo twasomye hano haravuga ngo ijuru n'isi bizashira ariko amagambo y'umwami wacu ntabwo azashira azasohora kandi twizera n'umutima wacu wose yuko twegereje imperuka niyo mpamvu avuze ati amaso yanyu abe maso mube maso kuko mutazi igihe ibyo bizazira ariko bakundwa yahaye abe ikimenyetso kandi turabona yuko yabimenyesheje abe hari ibintu byinshi yatanze nk'ibimenyetso bitumenyesha yuko biri hafi ndetse ku rugi bakundwa namaze kubivuga ku itangiriro bamwe bashobora kuvuga bati Nowa uriya rwose avuga menshi yarabwirije cyane n'indi myaka myinshi mbere abantu b'Imana bose bavugaga ibintu mbere bagombaga kubivuga ndetse na Daniyeli n'abandi na Zekariya ndetse no mu itangiriro hari ibyanditswe kuri ibyo bavugaga ibizaba natwe turabona ibihe turimo ibyari byo ayo ni amagambo atabwira abigishwa be muri icyo gihe gusa ubwo ni amagambo atureba hano ku 37 haravuga ngo ariko icyo mbabwiye nkibwiye mwese mube maso ndatekereza bakundwa bene data n'abashiki banjye yuko tubona neza rwose ko imperuka iri bugufi amaso yacu tukwiye kuba maso kuko bidatinze azahamagara be kandi twifuza kubana nawe izina rye rishimwe rihimbazwe uyu mugoroba turashaka kumushimira hamwe ngo tumuhe icyubahiro n'ishimwe duhaguruke tubikore Data wo mu ijuru tugushimiye n'umutima wose muri uyu mugoroba nanone tugushimiye ubuntu bwawe urukundo rwawe no gukiranuka kwawe kuba waratubereye maso kugera muri aka kanya uduha ijambo ryawe kubw'ubuntu ntabwo wavuganye n'abigishwa gusa ahubwo uyu munsi uravuganira natwe mu ijambo ryawe ryera ry'igiciro mwami turabona yuko ibyavuzwe n'akanwa kawe kera byose birasohora duha imitima iri maso tugirire ubuntu bwo kubura amaso kuri wowe Yesu ukiranuka tugume turi maso tugume turi maso kandi dusenga kuko tutazi ngo urya munsi uzaba ryari aho ariko tuzi ko igihe kiri bugufi icyubahiro n'ishimwe bibyawe ukomeze ubane natwe no muri uyu mugoroba ukomeze kuvuganira natwe mu izina rya ry'igiciro tugushimiye bivuye imbere mu mutima turakuramya mu izina rya Yesu amen
amen
amen turicara
remercier soit le Seigneur pour le
premier ashimirwe ubuntu n'amahirwe dufite yo kongera kuba turi hano tugashobora kuza gusenga no kumva ijambo ry'umwami kuwa gatatu nimugoroba nari natanze indamutso zo muri Norvège no muri Finland nifuza nanone kubikora bene data n'abashiki bacu baranezerewe ntabwo ari kimwe na hano aho ijambo ry'Imana ribwirizwa buri mwaka buri ku mwaka utashye buri gihe ariko hariya bijya biba rimwe na rimwe kimwe na kimwe abo bantu rero bumva bahawe umugisha ndetse bakumva bakozwe ku mutima igihe ibyo bikoze twiringiye gusa ko
dans une atmosphère morte
mais tutabwiriza mu kirere cy'urupfu ahubwo mu kirere kirimo ubugingo icyo kivuzo cyanjye
quelqu'un a été prêcher de manière morte, ce serait plus que triste.
Mbese yumvise ngo iki gihe umuntu yabwirije ari iki abantu bapfuye byaba ari ibintu babaje, ariko twebwe tuziko ijambo ry'Imana ari nzima, ni mbuto nzima, kandi igihe abantu bumva ijambo ry'Imana ribahindura bazima. Ni koko bava mu rupfu bakajya bakinjira mu bugingo. Rwose nzi yuko igihe cyose twabwirije ijambo ry'Imana twuzuye ukuri, hatarimo ibindi bitekerezo byihishe inyuma, ariko igihe abaririmbyi baririmbaga ku bijyanye n'isezerano rikwiriye gukorwa, nanone ubu nahise nibuka umuvugabutumwa w'Umunyamerika ibyo wabikoze uku nguku kuko biri kuvuga neza. Abikora atyo, aravuga ati, ndabagira inama yo kutazajya impaka nyuma y'urupfu rwanyu. Abantu noneho icyo bumvise ko bagomba kwirinda impaka zose nyuma y'urupfu rwabo. Nuko arangije aravuga ati, dore umuti nguyu. Aravuga ati, muzabanze mutange musige indagano cyangwa se ibyo muzasiga, hanyuma nimumara kubishyira mu ndagano tuzabikurikiza, hanyuma ababyeyi batazabijyamo impaka, abandi bantu batazabijyamo impaka. Niko rero ibyo tubibonye tukabyumva, twumva ari ibintu bidasanzwe. Twe ntago twubaka ubwami bwacu muri iyi si, Imana niyo yubaka ubwami bwayo, kandi ubwami bwayo ntabwo ari ubwo muri iyi si, ahubwo buri muri twe. Uyu mugoroba byangoye kuza, twuzuye igishyika gikomeye mu mitima yacu imbere y'Imana. Narasoma hirya no hino, umuntu akagenda abona guhishurirwa kwavuye ku Mana mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya, maze bigashyira muri twe icyifuzo gikomeye cyane, icyifuzo kitari gusoma ibyo Imana yavuze tubisome gusa, ahubwo tukagira icyifuzo cyo kubibona mu ngiro mu buzima bwacu bwite. Icyazana Imana ikatwereka inzira yo kugira ngo duhure nayo, kugira ngo tuyisange, tugirane umwitozo nayo, kugira ngo twinginge imbabazi zayo, twongere kubona yigaragaza. Rero turashaka kuyishimira muri iyi si, ndetse no kuzayishimira no mu bwiza. Nizera yuko Umwami ashobora gukangura muri twe inzara n'inyota bikomeye byo kubona yigaragaza no kubona imbaraga zayo n'ibindi byose bijyana nabyo, maze igatanga igihamya cy'ijambo ryayo. Biba byoroshye kuvuga igihe umuntu abajijwe ngo mbese muri bande, mbese mubwiriza iki, ntarwa asubiza igisubizo kigufi, ndetse agasubiza mu magambo akomeye ati ngo ibyabwirizwaga mu itorero ryabanje. Ibyo ni ukuri bakoresheje ngo ibyo ubwiriza ni ukuri, ariko ikibazo uhita wibaza mu mutima ni mbese Mwami wabihamiriza nk'uko byari biri ku itangiriro, nk'uko wabihamiriza ku itangiriro, kandi ikosa ntabwo ari iry'Imana cyangwa ijambo ryayo, akenshi kandi ntabwo aba ari iry'umubwiriza. Akenshi bituruka kuri twebwe tutagira kwizera, kubumva batagira kwizera. Mu biterane bibiri twagize ubushize twabonye ukuntu nyuma y'ikibwirizwa abantu bahitaga baza imbere bazanye ibibababaza. uko byaba ari biri kose kandi byabaga bishorewe n'umwuka ntabwo byari ngombwa gukangura kwizera kwaturukaga mu kibwirizwa kandi kibwirizwa giturutka mu ijambo ry'Imana kuko abantu bizeye barazaga noneho umuntu icyo gihe umuntu ashobora kurambika ibiganza afite gihamya ashobora gusenga kuko ahamirijwe imbere mu mutima ko umwuka w'Imana ari wo wakoreye muri abo bantu rero niba bigorana kubyemera ubwawe no kubyemeza abandi ari uko rwose ni uguhita ubireka ariko Imana ikwiriye kwizerwa ntabwo abari amagambo y'abantu ari imbere yacu si ikibazo dufitanye n'abantu ahubwo turi abari imbere y'Imana niyo yavuganye natwe niyo ivugana natwe niyo ikomeza kuvugana natwe muri yo nimo ibyiringiro byacu biri niwe twizera kandi bishatse kuvuga kwizera nkuko ibyanditswe bibivuga rero niki cyabuza inzuzi z'amazi gutemba kuki Imana itahamiriza ijambo ryayo mbiga itinya guhamiriza ijambo ryayo abe na gato oya rwose Imana ifite imbaraga zihagije cyane zo guhamiriza ijambo ryayo kuko nibyo yakoze uherekera kose inzira zayo ziragaragara mu ijambo ryayo kuva ku itangiriro ukagera ku iherezo kandi twifuza n'umutima wacu wose ibyo kubibona mu buryo bufatika imbere y'Imana
moment donné il est arrivé qu'une sœur
igihe kimwe byabaye ko hari mushiki wacu umwe mbere y'igiterane ndatekereza
elle est venue avec un mouchoir
yaje atya azana agatambaro aravuga ati mbese mwe Frank urashaka mbese wasengera akagatambaro nuko ako kanya bimira nkaho mpumekewe mpita musubiza nti mushiki wanjye Paulo ntabwo yigeze asengera ibitambaro ahubwo yarabyihanaguzaga nanjye mbwira nti ntacyo byantwara ndamutse nanjye byihanaguze ntacyo bya bintwara ndanjye ndambwira ngende ushake igitambaro ndavuga ariko ako gatambaro aza kugafata nyuma y'ikibwirizwa ntabwo ari imbere y'ikibwirizwa ndatekereza umwuka w'Imana niwo wamusubije kuko iki gitekerezo ntikigeze kinzamo ariko ako kanya rwose niko byajemo urebye mu byakozwe n'umwa 19 siwe wabibasabye ahubwo ibitambaro yabaga yihanaguje ibyuya nibyo bajyanaga ibyakozwe n'umwa 19 ku murongo wa 12 nge nizera yuko igihe abantu bizeye Imana ibishobora guhamiriza ijambo ryayo uko ibintu byawe bimeze kose Imana ihamiriza ijambo ryayo mu ijambo ritangiza twamaze kumva amagambo y'Imana kandi hari imirongo ibiri yankozeho hano ariho kuri uyu murongo yatangiriye kuri 24 muri Mariko 13
pourtant que je sache et ensuite cette
n'indatekereza raho yatangiriye hanyuma no gukomeza 27 na 22 na 22 niho hari ijambo ngo intore Mariko 13 ngo ariko kubera intore murongo 22 ngo ahari ngo ku
deselu quelque soit la formulation
ngo kubera intore cyaba batoranijwe uko waba uvuga kose none no ku murongo 27 na 7 haranditswe nanone ngo azatuma abamarayika bateranye intore zayo mu birere bine uhereye ku mpera y'isi ukageza ku mpera y'ijuru
d'affermir.
Icyo tugamije no kugira ngo umuhamagaro wacu ukomere no gutoranywa kwacu ahari ibintu hari igihe biba bicyoroshye. Niyo mpamvu intumwa iduhugurira gukomeza gutoranywa kwacu muri Petero. Bijyanye n'ibyo ndashaka kubereka, igihe ibintu bivugiwe hano umwami wacu akaba ariwe ubivuga, hakavugwa ibihe by'imperuka, niko kenshi yagarukaga yakoreshaga amagambo y'ubuhanuzi. Kuvura ngo kwiyana kane haranditse ngo izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Nshaka gusoma mu muhanuzi Ezekiyeli, nshaka gusoma mu muhanuzi Yoweli, nshaka gusoma mu muhanuzi Yesaya. Aya magambo yose yari yaranditswe, yari yaravuzwe mu buryo bwumvikana. Nahise mfungura byihuse muri Yesaya 13, rwose birahebuje kubona uburyo mu ijambo ry'Imana habamo guhuza kuva ku Mana mu ijambo ryayo. Yesaya 13 uhereye ku murongo wa kane. Nimwumve ikiriri cy'abantu benshi mu misozi miremire kimeze nk'ishyanga rikomeye. Wumve n'urusaku rw'amahanga y'abami ateranye. Uwiteka nyiringabo aragera ingabo zo kujya mu ntambara. Murongo wa gatanu, baturuka mu gihugu cya kure ku mpera y'ijuru bazanye n'Uwiteka n'intwaro z'uburakari bwe ngo barimbure isi yose. Hagarare gato kuri iyi ngingo. Dore Uwiteka ari ateranyije ingabo ari kuzigera. Tuzi igihe abantu bari gusuzumwa, bari gupimwa, batozwa babaze aho bagomba kujyanwa. Dore ngo Uwiteka nyiringabo ari kugera ingabo ari kuzisuzuma. Nuko teranye nk'ishyanga rikomeye ndetse baturutse ku mpera y'ijuru. Uwiteka ngo atumye abamarayika be ngo bateranye intore ze kuva ku mpera y'isi ukagera ku yindi majyepfo, majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Ariko nibwo Uwiteka aza suzuma ingabo ze bazanye intwaro zirimbura maze barimbure. Bazaturuka mu gihugu cya kure ku mpera y'ijuru. Uwiteka bazanye n'Uwiteka n'intwaro z'uburakari bwe ngo barimbure isi yose. Ntabwo ari igice kimwe gusa, ntabwo ari uburasirazuba bwo hagati, ntabwo ari mu gihugu tudatuyemo, kuko biba byoroshye kwerekeza ibyago aho utari ubwawe. Ariko mureke mbabwire mwituze, itorero ry'Imana nzima, umugeni w'umwana w'intama, iyo gihe ntabwo azaba akiri mu isi. Rero abashaka kuza ntibaze ubu. Ibyo byose bizabera mu isi tuzabirebera mu ijuru. Ku murongo wa gatandatu noneho haravuga ngo ni mu buroge, kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Uzaza ari umunsi wo kurimbuka uturutse ku ishobora byose. Bizaza ari nk'uko umuyaga usenya uturutse ku ishobora byose. Ibyo bizatuma amaboko yose atentebuka n'umutima w'umuntu wese ukuka. Murongo wa munani noneho
les crampes et les douleurs les saisissent.
Baziheba umubabaro no uribwe bizabafata bazababara nk'umugore uri kunda bazarebana bumirwe kandi mu maso habo hazatungereza hase n'umuriro. Twibutse amagambo y'umuhanuzi Petero wa Tesalonika Paulo mu bare wa Tesalonika wa mbere cyaga 5 aravuga ngo umunsi witeka uraje kandi ngubwo bazavuga bati na mahoro nta mahoro neho nta kibi kiriho nibwo kurembuka kuzabatungura nkuko ibise bitungura umugore utwite kandi ntibazarukuka. Umwuka w'Imana binyuriye mu muhanuzi Yesaya mbega si ntavuga bimwe hano hano umurongo wa gatandatu ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi ngo nkuko umuyaga usenya niko uko kurimbuka kuzaturuka kushobora byose. Murongo wa karindwi ibyo bizatuma amaboko yose atentebuka n'umutima w'umuntu wese ukuka. Murongo wa munani baziheba umubabaro n'uburibwe bizabafata bazababara nk'umugore uri kunda bazarebana bumirwe kandi mu maso habo hazatugengeza hase n'umuriro. Ubwo nibwo ni nk'abicaye ku meza abakomeye barebana umwe asabwa ati mutware ntago nkwizeye nawe ntago unyizeye nta kizere mfite nawe nta kifitiye bose bafite ubwoba bazi yuko ubwumvikane butari bukunde buri sandare bararebana mu maso hagatugengera ibyo niko biza rwose ntimpagari ku mutima buri jambo ry'Imana ryose rizasohora. Dushobora noneho kubumbura ibyanditswe muri Bibiliya tukerekana uburyo ibyo bisohora ku murongo wa 9 Isaya 10 na 3 murongo wa 9 mumenye dore umunsi w'Uwiteka uraje uzazana uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi uhindure isi imyirare urembure n'abanyabyaha bo muri iyo bayishyiriremo. Murebe amagambo amwe twari twasomye mu uri Mariko 13 ku murongo wa 10 inyenyeri zo mu ijuru ne font plus briller leur lumière le soleil n'ubukaga bwazo ntibizaka izuba rizijima rikirasa n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Murongo wa 11 ngo nzahana abisi mbahora ibyo bakoze bibi n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo nzamaraho ubwibone bw'abibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi. Murongo wa 12 nzatubya abantu babe ingume kurusha izahabu nziza ndetse umuntu azaba ingume arusha izahabu nziza ya Ofiri. 13 ngo nicyo kizatuma mpindisha ijuru umushyitsi isi nayo ikanyeganyiza ikava ahayo mbikoreshejwe n'umujinya w'Uwiteka Nyirigabo ku munsi w'uburakari bwe bukaze. Twavuze iby'umunsi w'Uwiteka umunsi uzatwika nk'itanura ubwo abagome abatazi Imana bazashya nk'ibishingwe. Ariko ku bijyanye n'ayo magambo bijyanye harimo isezerano rikomeye ribwirwa ubwoko bw'Imana mbere yuko uwo munsi ukomeye uteye ubwoba Uwiteka mbere ko uwo munsi uza yaravuze ati nzabohereza umuhanuzi Eliya kugira ngo imitima y'abana hindukirize kuy'abana n'iy'abana kuyabase maze umwami akavuga ati kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Imana izazana umuvumo n'ibyago mu isi
la tâche de ce ministère.
Nyuma yuko ubwo bukozi burangije umurimo wabwo, igihe intego y'ubwo bukozi izabisohoye, ubwoko bw'Imana bukagera aho bugomba kuba mu mwanya bakwiriye kubamo ngo bazamurwe, nibwo urubanza cyangwa se amakuba azashyikira isi ashize imyaka 2000 hafi nyuma uhereye cya Yohana ijuru izuba ntiririjima kwezi ntikurareka gutanga umwezi wako inyenyeri n'iziragwa ziva mu ijuru Imana ntiraca amateka yayo. Ushobora kuvugana none ku bijyanye no muri Luka 24 aho umwami wacu yasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ntiyasoma ibijyanye n'amateka yayo n'ibijyanye n'umunsi wo guhora kwayo, avuga iby'umunsi w'agakiza n'umwaka wo kwemererwamo Uwiteka, umwaka wa yubire. Luka 24:19 ijambo ry'Imana rivuga neza ibintu uko biri kuyobowe n'umwuka w'Imana mu kuri kose. Abandi bose ubwabo batuzuyemo ukuri batari mu kuri ntibashobora kwinjiza kuzana abandi mu kuri. Rero intore nizo zigomba kumva ijambo ijwi ry'Imana muri iki gihe, muri iki gihe igihe handitswe nanone ngo kubera intore iyo minsi izahinwa, uko biri mu 24:22 ubwo Uwiteka azohereza abamarayika be bagateranya intore ze ahantu hose havugwa ibyo gutora. Ndashaka kubasomera muri Yesaya kugira ngo mumenye yuko intore zose ziba mu gutoranywa gusa. Haranditswe hano muri Yesaya 42 umurongo wa mbere, Yesaya 42 ku murongo wa mbere ati dore umugaragu wanjye ndamiye uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye kugira ngo azanire abanyamahanga gukiranuka. Murongo wa kabiri ntazatongana, ntazasakuza kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Wa gatatu urubingo rusadutse ntazaruvuna kandi n'umuriro ucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Kane ntazacogora, ntazakuka umutima kugeza aho azasohoza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Natwe dutegereje amabwiriza ye, intore yanjye nishimira. Ku bijyanye n'ibyo amagambo yo muri Matayo igice cya 3 no muri Matayo 17, hano muri Matayo igice cya 3 ku murongo wa nyuma haranditswe, wenda se twasoma imirongo biri ya nyuma ngo Yesu amaze kubatizwa umwanya ava mu mazi ijuru riramukingukira abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Murongo wa 17 maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu umwana wanjye nkunda nka mwishimira.
J'ai trouvé tout mon bon plaisir.
Uwo mbonamo ibyo nishimira byose. Uyu murongo mugereranye n'amagambo yasomwe muri Yesaya umuhanuzi 42 murongo wa mbere. Murongo wa mbere
Matthieu 17 lorsque le Seigneur
kubijyanye nibyo dusome muri Matayo 17 ubwo umwami wacu ari ku musozi wo guhindurirwaho na Mose na Eliya
verset 5
Matayo 17 murongo wa 5 akibivuga igicu kirabakingiriza ijwi rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mumwumvire
Nous pourrions maintenant passer à d'autres passages
bibliques. Nanone kujya mu yindi mirongo y'umujyanditswe mu byayishuwe ariko reka tubanze tujye mu butumwa bwiza bwa Yohana. Yohana 13 hanyuma nanone na Yohana 15. Yohana 13 hanyuma na Yohana 15. Igice cya 13 Yohana utumwa bwiza ku murongo wa 18 haranditswe simbavuze mwese kuko nzi abo natoranije kuko nzi kamere y'abo natoranije icyubahiro kibe icy'Imana murongo wa 18 nzi abo natoranije uko bameze
Il a choisi, il a élu.
Yaratoranije.
Appelé.
Ntabwo yahamagaye ngo abatumize gusa. Ahubwo yaratoranije. Azi icyo turi cyo. Azi nuko tumeze. Ariko azi nuko twahoze turi muri we, noneho akaba ubu ari muri twe. Kandi icyo gitekerezo na kigize natekereje kuri aya magambo igihe Uwiteka abwiraga Mose ubwabwiraga Aburahamu uwo yahamagaye akamukura muri Uriya Abakaludayo akavugana nawe akamutoranya hari ijambo rimwe rivuga mu muhanuzi Yesaya Yesaya 41:8 ngo ariko weho Isirayeli umugaragu wanjye Yakobo natoranije urubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye weho nahamagaye ntagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo nkakubwira nti uri umugaragu wanjye naragutoranije singuciye nanone ni gutoranya Aburahamu Isaka Yakobo dushatse kuvuga bose bari baratoranijwe Isirayeli bose baratoranijwe muri Aburahamu Aburahamu inshuti y'Imana watoranijwe agahamagarwa gusohoka akoherezwa ahawe isezerano aragenda hanyuma Isaka na Yakobo abaraganwa iryo sezerano rimwe nkuko byanditswe mu Baheburayo 11 nabaraganwa isezerano mu by'ukuri Isirayeli yatoranirijwe mu gutoranya Aburahamu n'uyu munsi iracyitwa ubwoko bwatoranijwe bakundwa Kristo intore y'Imana muri we kwatoranijwe isi itari yanaremwa Abefeso 1:4 Abefeso 4 Abefeso 1:5 Abefeso igice cya mbere ku murongo wa 4 wa 5 twahoze turi mu mana maze tugaragara mu mubiri maze imana iradusanga yambara umubiri yambara akamero kumugaragu umwana wabyawe n'imana kugira ngo abashe natwe kuduhindura abahungu n'abakobwa b'imana we intore nkuko twabisomye twebwe intore we imfura natwe tukaba abana b'imfura kandi biranditswe hano ku murongo wa 18 ngo nzi abo natoye uko bameze neneho ku murongo wa 18 nibyo tumaze kuwasoma
ce n'est pas de vous tous que je parle
tuongeye tuwasome Yohana 13 murongo 18 si mbavuze mwese kuko nzi abo natoranije nzi uko bameze ku murongo 18 n'undi yaranditse ngo keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohora noneho ku murongo 20 ngo nukuri ndababwira yuko turi muri Yohana 13 umurongo 20 nukuri ndababwira yuko umuntu wese wemera uwo natumye mu Kinyarwanda uyu murongo usobanuye nabi umuntu wese wemera uwo natumye abari giye yemeye kandi nunyemeye aba yemeye uwantumye niringiye nizeye ko nta muntu wa zamaruzi wabwe bwose atwumva nabi kuko nta kibi dufite mu mutima ariko ubutumwa bw'Imana bubwirizwa gusa n'umuntu wahamagariwe kubwiriza cyangwa se kubikora watumwe wahawe uwo murimo
m'impressionne dans le témoignage de frère Branham.
Ukoniko
m'interpelle.
Uhamya gameza Branham byankoze ku mutima.
Matin m'ému. C'est pourtant la seule phrase qui
niba ayo magambo yarankoze ku mutima iyo nteruro imwe gusa ifite ikintu gikomeye yambwiye hari nkuko Yohana
sera envoyé
ya yoherejwe kubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo uko niko nawe utumwe ufite ubutumwa buzabanziriza kugaruka kwa Kristo kandi ijambo ry'Imana hano riravuga ngo ni ndamuka ntumye umuntu mukamwakira ni ngimba mwakiye none hano aravuga ati nukuri ndababwira yuko wakira uwo natumye abanyakiye abari yemeye
si j'envoie quelqu'un celui qui le reçoit me reçoit
hano arashaka gushimangira ngo iyo ntumye umuntu iyo wakiye umuntu abari je wakiye kandi nunyakiye nunyemeye abayemeye uwantumye igihe Imana ishaka gutanga ubutumwa ishaka kugira ikintu ikora mu isi iyo hereza ituma abagaragu bayo intumwa zayo abahanuzi bayo uwo abo ushaka gutuma Mose ahamagawe yaravuze ati mwami ntabwo bazanyumva mbese nzababwira iki wantumye mbwira uko witwa kugira ngo nzababwire uwavuganye nanjye wampaye inshingano akantuma witeka mbwira izina ryawe ni ukuwiteka aramubwira ati ubabwire uti zabwire uti ndiho yantumye yari intumwa y'Imana so watumwe n'Imana kandi muri iki gihe hariho inshingano Imana yatanze hari uwo Imana yatumye birenze ibisanzwe birenze ibimenyerewe kuko igihe tubayemo kitagereranywa n'imyaka 2000 ni igihe cyihariye igihe cyahanuwe ni igihe Imana none iri gukorera mu isi ubwayo igasohoza amasezerano yatanze none kuki yabura gukora ikintu kidasanzwe ndategereje ibintu byinshi ndengakamere biva ku Mana niki cya yibuza kubikora niki cya tumita bikora niba hari kindi mutekereza si ngombwa nimugomba kukivugira habona kuko kutizera bigufite agaciro ahubwo igikenewe ari ukwizera umwami aravuga ndetse n'uyu munsi aratubwira ati abisi ntibazambona wasigaye igihe gito abisi ntibambone ntibabe bambona ariko mwebwe muzambona kandi nzabimenyeshaho nzabigaragariza mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 15 turasoma aya magambo ahebuje ku murongo wa 16 Yohana 15 umurongo wa 16 simwe mwantoranije ahubwo ni njye wabatoranije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto imbuto zanyu zigumeho kugira ngo muzasabe data kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe ku murongo wa 17 ibyo mbibategekeye se iri niryo tegeko mbategetse ngo mukundane simwe mwantoranije ahubwo ni njye wabatoranyije kandi ntabwo ari ugutoranywa gusa ahubwo gutoranywa hariho intego izwi kugira ngo mugende ntago nongere gusoma umurongo simwe murongo 13 simwe mwantoranije ahubwo ni njye wabatoranyije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende ni njye wabashyizeho wabahamagaye wabagennye ngo mugende mwere imbuto imbuto zanyu zigumeho uyu niwo murimo wacu nizo nshingano zacu kandi tugomba kuzisohoza mu gihe tuvuga gutoranywa hariho ibimenyetso bibigaragaza hari ibigomba kugaragara gomba kwera imbuto z'Imana kandi ndatekereza twese turambiwe impaka zigibwa ku byabwirijwe ahubwo turashaka kubona imbuto cyangwa se umusaruro w'imbuto Imana yabibwe twifuza kuba twabona ndetse no kugira umugabane mu byo Imana ikora Imana ibona ibyo ikwiriye ku banzi bayo bose ariko hariho abanyamigenzo bafite imigenzo yabo none Imana yagera gute kugishaka ejo bundi hashize igihe mwene data umwe yambwiye muri inyubako yari hirya ati mwenda Frank ngo umwami nyamara yamaze kugaruka rwose nahise ngira ubwoba nahise numva kandi uko meze nari natekereje ibitandukanye n'ibyo nuko nahise mubwira nti mwene data sinarimbizi ko umwami yaje arangije aransubiza ati ni ukuri koko umwami yaraje yaje yagarutse mu mwaka w'1963 ubu umwami ari hano mu isi nk'ijambo ryasohoye ndangije ndamubaza nti se urashaka kuvuga kugaruka k'umwami arambwira ati yego ndashaka kuvuga kugaruka k'umwami ndangije ndamubwira nti mwene data mukundwa ibyo ntiwabivuga ngo kuko byanditswe mu ijambo ry'Imana byakozwe n'intumwa igice cya mbere 11 ngo Yesu uko mumubonye azamuka mu ijuru niko azanagaruka maze ndamubaza nti mbese wowe uravuga ubuhe buryo hariya yazamutse mu ijuru mu buryo bugaragarira amaso afite umubiri n'amagufa ku gicu agaragara abigishwa baramutumbira baramureba kugeza igihe igicu kimubakingirije icyo gihe rero uko byagenze niko Yesu uwo azagaruka ndagije ndamubwira nti mwene data mukundwa ibi we kubimpora ariko harabo umwami yashinze ngo ndwanirire ijambo rye ku bwabo none ibimvuga simbivuga ku bwanjye ndabivuga ku bw'icyo nuko mugira kanya gato byose byahise bihinduka arangije ahita avuga ati rwose reka nkubwire nkwaturire isi yose yiteze ko Imana igushyiraho ikaguha umugisha ikagukomeza ibintu byahise bihinduka mu kanya ko guhumbya ijisho ndabwira ukure iki ni igihe cyo kwemera ko Imana ari yo y'ukuri no kuvuga ko ijambo ryayo ari ryo ukuri ni iyo biza kuba byanditswe ko umwami azaza nk'igitekerezo nanjye namutegereza nk'igitekerezo ariko niba byanditse ngo mu gihe cy'imperuka azaza ngo nk'ijambo nari kwizera ko azaza nk'ijambo ariko niba rero byanditswe ngo azaza uko nk'uko yazamutse ajya mu ijuru rero niteze yuko umwami agarukana imbaraga nyinshi n'ubwiza bwinshi maze abe akabajyana iwe mu rugo maze amateka yayo narangira azagaruka uko biri kose kandi bizaba ari ukugaruka abantu bose atazashobora gucika kurokoka kuko abantu bazitotomba mu isi ubwo bazamubona agaruka mu bwiza bwe ariko ntidushaka gutinda kuri iyo ngingo ufitiye agaciro no kumenya no gusobanukirwa yuko Imana ifite umugambi Kristo intore y'Imana ngo uri umwana wanjye nkunda bonyemo ibyo nishimira byose ibyo Imana yishimira byari kuri Yesu Kristo umwami wacu yaraducunguye yatugiriye ubuntu kugira ngo noneho dutsindishirizwe no kumwizera maze afate umwanya wose hindura imitima yacu ubuturo bwe icyo gihe ntabwo aba ari wowe ntabwo aba ari jyewe ahubwo aba ari Kristo ubwe Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza rero imbaraga zitanga ubugingo ni izihe imbaraga z'ubugingo ntabwo ari imbaraga zawe ntabwo ari imbaraga zanjye ahubwo ni imbaraga z'Imana Kristo intore y'Imana ari we ibyo Imana yishimira byose byari muri we hano mu isi niwe tubona ahamirizwa ntabwo biri muri Matayo 3 igihe yabatizwaga si icyo gihe gusa ahubwo no muri Matayo 17 igihe yarabagiraniraga imbere y'abigishwa be Matayo 17:5 mu maso ye hararabagirana hasa nk'izuba ibyo dushobora kubivuga hano muri uko guhinduka kurabagirana mureke mbabwire yari afite umubiri wo mu isi umubiri nk'uyu wacu icyakoze yabyawe n'umwuka adafite icyaha ariko uyu mubiri wagenewe guhindurwa kugira ngo uzongere uhindurwe mu buryo bw'Imana nyuma y'umuzuko ibyo ni nabyo byabaye rwose ibyo rero ntabwo bizaba kubwe gusa ahubwo bizaba no ku bwacu nta kintu na kimwe muri Bibiliya nizera kuruca icyo isezerano ryo kugaruka ku mwami kwizera ko abapfuye muri Kristo bazazuka batakibora maze natwe abazaba bakiriho twebwe abazaba bakiriho tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako gumbya ijisho dusanganire umwami mu bicu ibyo ndabyizera rwose kurusha ahari ukundi kuri kose kwa Bibiliya bishaka kubabwira iryo ni isezerano rishinze imizi kurusha iri isezerano ni gihamya kiva ku mana ni isezerano ni nubushize bw'amanga buri imbere himbere mu bugingo bwanje kandi nzi yuko umwami nagaruka nzaba ndi mu murabo kubwo
vuga ceux que j'ai choisi
muri c'est en lui Yohana 13:18 ngosi mbivuze mwese kuko nzi abo naturanje ko bameze abo yaturanje yarazi kamere yabo ko bameze rero ibyo yavugiraga ari ku uwo yaturanje rero niba natwe turi abo yaturanje ibyo yishimira biri muri twe niko bimeze bivuga cyane cyane kuri umurongo wa 18
considérez qu'il m'a haï avant vous.
Niba abisi babanga mumenye ko babanze mbere yanjye. Yohana harya banje kwanga Yohana 15:18-19 iyo muba abisi baba babakunze ariko kuko mutari abisi ahubwo nabatoranyije mu bisi nicyo gituma abisi babanga.
Le monde vous est.
Abisi nicyo gituma babanga umurongo 20. Mwibuke ijambo nababwiye nti
et puis vous pouvez continuer à lire.
Ushobora gukomeza gusoma.
Merveilleux.
Mega amagambo ahebuje. Ntabwo muri abisi kuko
choisi
na batoranije mbakuye mwisi.
C'est aussi en cela que consiste l'appel à sortir.
Guhamagarirwa gusohoka uko niko biri no gusohoka ku bwoko bw'Imana muri iki gihe. Bose kimwe na Aburahamu intore z'Imana zose Imana yarabatoranije kandi ntiyabasize aho bari ahubwo barasohotse. Gutoranywa kuri mu gusohoka ntabwo ari gusohoka mu byo utazi ahubwo ni gusohokana isezerano ry'Imana wasohokana mu nzira ugiye hanyuma bakagenda ariko agomba gusohoka agomba kugenda. Mwe gutekereza ko gutoranya kw'Imana ari uko buri umwe wese mu byo we azi hamwe n'inshuti ze ashobora kujya mu by'isi bitandukanye mumaze agakomeza kuba intore muve muri iyo migenzo. Gutoranya kw'Imana ubwako ni gutoranywa ni guhamagarwa gusohoka ukitandukanya na byose ukinjizwa mu bushake bw'Imana bwuzuye icyo gihe maze ukagenda muri inzira y'Imana intore zizera. Uwo niwo musaruro wo gutoranywa nshobora kuvuga tukanasoma kuri Aburahamu no ku bandi Imana yatoranije bose.
Il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup plus à ce sujet.
Singombwa ko tuvuga byinshi kuri iyo ngingo. Ushobora gusoma ku bijyanye na Pawulo igihe umwami yamubwiraga iri jambo n'ijwi rirenga ngo uzambera igikoresho natoranije igikoresho nitoranirije igikoresho nayitoranyirije byakozwe n'umwa 9 ashanano kuvuga mu zandiko ze ati ibyo byose ndabyanganya kubera intore Timoteo 2:10 ibyo byose biraba kubera ubumwe buva ku Mana ntabwo ari uguhamagarwa gusa ahubwo no gutoranywa bitari gutoranywa gusa ahubwo no kuyoborwa mu gusohoka ukajya ugatangira urugendo isezerano rishyira igihugu cy'isezerano imbere y'amaso uko niko gutoranywa mu buryo bufatika ntabwo ari ukwemera mu magambo gusa iri jambo gutoranywa uretse ashobora kuvuga ati yego ndi intore maze akigumira aho hari oya twese bene uko gutoranywa rwose tukwirengagize bakundwa tubifate mu kwizera tubihawe n'ukuboko kw'Imana twemere tubone ibigize gutoranya kw'Imana guhamagarirwa gusohoka kwizera isezerano Imana yatanze gusohoka ukizera isezerano Imana yatanze ukagendera mukumvira mu nzira hamwe n'Imana kugeza ubwo tuzinjirira mu gihugu cy'isezerano umwami wacu arakiranuka yatanze isezerano kandi azarisohoza kwese kwizera kwacu guhamagarwa kwacu guturanwa kwacu gushinga imizi gukomere dushimira Imana twese twazamura ijwi twabivuga buhoro tuyishimire ko yaduhamagariye muri Kristo ikadutoranyiriza muri Kristo ko yaraduhaye gusohoka ko yaradushyize ukwacu ko yaraduhaye amasezerano kuba yaratugiriye ubuntu ikadutsindishiriza ikatweza ndetse no kuba yaramaze kuduha gushyikira intego imbere y'amaso ye intego twayigezeho icyazana ibyo byose akabisohoza muri wowe muri jyewe no mu bwoko bw'Imana bwose Imana yacu ni Imana ishobora byose kandi iri mu ijuru no mu isi ibyo yatangiye ibyo yagambiriye gukora irabisohoza izina rye rishimwe rihimbazwe amen duhaguruke maze dusenge data wo mu ijuru tunamishije imitwe yacu duciye bugufi tugusabye ngo duhe n'umwuka n'umutima uciye bugufi amaso yacu arareba mu mukungugu twakuwemo twaturutsemo ndetse n'umukungugu imibiri yacu izasubiramo nuramuka utinze ubugingo bwacu ni wowe butumbiriye ni wowe tureba uzamukiye kuguha icyubahiro no kugushimira mwami ukiranuka
une semence de la parole pour ce temps.
Wagenye imbuto jambo yo muri iki gihe. Watubwiye amagambo y'ubuhanuzi y'amasezerano no kutwigisha. Waduhaye ijambo ryo guhishurirwa. Ni imbuto ni ibibwa kuko ijambo ryawe ari imbuto. Mwami ukiranuka. Uduhe kubimenya. Maze ukure muri twe ibidaturuka mu ijambo ryawe no mu mwuka wawe byose bitava ku mwuka wawe byose mwami ukiranuka ibintu byose bicecekere muri twe ibintu byose bikurwe muri twe dufite uburenganzira bwo kumva ijambo ryawe risobanutse ryumvikana no kuryakira kugira ngo ubone uko urihindura rizima muri twe bikozwe n'umwuka wawe mwami ukiranuka ubwoko bwawe buteraniye imbere yawe none twakubwira iki uratubona kandi waradutoranyije waduhamagariye gusohoka turi abawe
tu nous a fait les plus grandes promesses
waduhaye amasezerano akomeye cyane
ainsi aussi à sa semence
nkuko wagengereje Aburahamu n'urubyaro rwe mwami turagushimiye kandi turagusabye
quelque chose d'extraordinaire
uduhe ikintu cyisumbuye kandi utugirire ubuntu ngo twakire ijambo ryawe mu buryo bwuzuye muri twe kuko nta kintu wakora mbere yuko ijambo ryawe ribanza kuba riri muri twe by'ukuri koko kugira ngo noneho ubone uko urisohoreza urihamiriza muri twe mwami kiranuka kuza kwawe kuregereje umunsi umwami uri kuruji ibiba byose bigaragaza wa wiboneye ubukozi budasanzwe watanze umugisha waravuze warahamagaye warihishuye wigaragaza muri iki gihe mwami ukiranuka dore turi hano gira ikintu ukora mu buzima bwacu ikintu ukora hagati muri twe gisiga ibimenyetso by'Imana bigaragara bikwiranye no gutoranya kwawe no kwigaragaza kwawe n'imbaraga zawe n'amaraso yawe n'umwuka wawe mwami turabigushimiye kandi duhimbaje izina ryawe uri hano ubu wuzuye hano hantu iki cyumba ucyujuje kubaha kwera kwa kundi ubwoko bwawe bukwiriye kugira mbere yuko wigaragaza mwami ndagushimiye kandi ndakuramya kuko uri hano ndagushimiye ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryashuwe gushimiye ijambo ryawe gushimiye byose abo watoranyije wahamagaye ukabaha gusohoka aho wagiriye ubuntu mwami tuzabona gusohora kw'ijambo ryawe tuzabona no gusohora kw'amasezerano yawe kubw'ubuntu mwami wadushyizeho waradutoranyije utushyiraho kugira ngo twere imbuto imbuto yawe imbuto y'umwuka kandi ndakwinginze kwa kundi umwuka wawe waje kuri wowe nyuma yo kubatizwa kwawe aba ari ku mwuka wawe atuzaho twese tuzeho twese mwami mukundwa aba ariko ijuru rikinguka kandi ryamaze gukinguka izina ryawe rihabwa icyubahiro n'ishimwe mwami twifuza kuzuzwa umwuka wera kuko aribwo hanyuma ijwi ryavuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nabonyemo ibyo nishimira byose mwami ukiranuka kora ku buryo dutsindishirizwa tukavuka ubwa kabiri guhinduka abashya tukuzuzwa umwuka wera mwami kora muri twe umurimo uzemerwa imbere yawe mwami kora ku buryo tutiyizera ubwacu tutishingikiriza ubwacu mwami mukundo twagerageje igihe kirekire turananirwa turabyatura none ubu turakwirekuriyeho udufate kimwe na Aburahamu twumvise ijambo ry'isezerano ryawe turizera turasohoka mwami dutegereje ubu ko usohoza amasezerano yawe tubashe kubona kwizera ibyo wasezeranije mwami ndisabira ubwanjye ndasabira abo mu muryango wanjye bose ku bavandimwe n'abo nzi bose abo twaba twarahuye bose mu buzima bwanjye abo navuganye nabo abo twaba twarigeze kubonana mu buryo ubwo aribwo bwose mwami ukiranuka sabiye abari hano bose sabiye n'abatari hano bose mwami ukiranuka twuzuze urukundo rwawe Imana rukomeye ku buryo twabasha no kwingingira no gusengera abandi mwami ukiranuka ukureho kwinangira k'umutima kose kutagira urukundo kose kutizera no gushidikanya byose mwami mukundwa warazutse uri muzima mwami mukiza ihamirize ubwawe hamiriza ijambo ryawe muri buri mutima wose na ubugingo bwose kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Hallelujah, amen.